ShankySupplier.com.
MM Sound Baby
Original Moja Moja Naptu Wakunuri Kuturi Kunava Yeyo Usiteme Nyama Are you ready? Usogope Yeyo Skiza Dozetu Ikacha Nyadietu Ajweni Kwetu Mje Kucheza Koma Zetu Asiri Baba Asingeri Asingeri Are you ready?
DJ Madobe
Daya Kama unataka pesa mwambie mama Samia kupe Ukitaka na nyongeza mwambie na nchi yote akupe Dugu yangu mtanzania, mwenzangu mtanzania Vipi mtanzania, angalia utaumia Dugu yangu mtanzania, mwenzangu mtanzania Vipi mtanzania, angalia utaumia Kama unataka vita mwambie majeshi yote akupe Ukitaka na nyongeza mwambie mabomu yote akupe Kama unataka mali, utasipata shambani Ya leo so ya jana kukosa kupata zali Kama unataka mali, utasipata shambani Ya leo so ya jana kukosa kupata zali Kukosa kupata zali Daraja Kwanza,
kijani,
ya pili,
kijani,
ya tatu,
nyeusi,
ya nne,
blue
Dugu yangu mtanzania, mwenzangu mtanzania Vipi mtanzania, unasemaje mtanzania Dugu yangu mtanzania, mwenzangu mtanzania Vipi mtanzania, angalia utaumia Hima, hima, Tanzania Hima, hima Simba Kibori Wazee wa MM Sound Music in flavor Usiteme nyama Africa my people